This program was first broadcast on Arrow FM, Wairarapa's only community access media station, and shared on Access Media with the support of New Zealand On Air.
Kia ora te whānau. Kei te whakarongo mai koutou ki te hōtaka o...
Hirunga.
Hirunga. Ko te tikanga, nā ngā tauira, tau waru, tau iwa o te kura kaupapa Māori, o Wairarapa tēnei hōtaka i whakarite. Tōko waru o mātou ko ngā taitama wahine, ko Kiritiana raua ko Ripika, ko ngā taitama tāne, ko Haumana, ko Wiramu, ko William, ko Kairahi, rātou ko Kobi. Ko Brian raua ko Michelle ētahi manuhiri. Karangona a mātou reo i te 11 karaka, ia parare, tai atu ki te tuatoru o hure, ka āhei koe ki te whakarongo me te mātaki i a mātou mā te pautukutuku o Aero FM.
Hoi anō. Tuatahi, ko te?
Karakia. Whakatūwhera. Karakia.
Ko te aho mātua tākina.
Ko te aho mātua te tāhuhu o tōkukura. Ko ngā tikanga ngā heke, ko te whānau ngā paupau.
Oh, ka marama tākiri ko te ata kōrihi. Ko ngā manu, he manu kurori, he manu kurora. Ko rero te amai no tō whakarere nei mai te au haere rai te pō te siri whakamawa kia tīna.
Tīna.
Nehu ye, taiki.
Taiki. Tiro tiro kaunoa ki te pai o Hukurangi. Whai a te ia ki ngā wai whakaika o te ore wai. Hoia mai rā te wakasapu o ngā tuki mara whārua ki Aotearoa nei. Kia rangi tā miro te a au ki te Māori o Okutipuna o ngā puhi. Kia mau au te korowai o tōku hapu o ngā tihine. Kia hau atu ai ki te marae ātea o Kaikau. E tūtaku wai ki te poho o tōku wharetipuna o Eparaima Makapi. Kiritiana wihongi a hau.
Ka rere toku manu ki te tītapu o Maungarake. Ka rere au e turo whānui atu ki te awatapu koro mahanga. I patai ngā tararua, i hare ake rā ki ngā wai raparapa ana ko e rapa moana. Te moana i kauia mai o kua katapu ata ki tumu o kura haupo ki toku mara ai kuhuri nui o rangi. Tēnei au hewa hakororo mo tōku hapu o ngā tāneroa o ngā tukai pariparu. Ko Michelle, te awhina. Au.
E tēnei ki te taimoto panikiri. Ka te tiro whakararo ki ngā wai o Waikare Taike. Hoia mai rā te wakatapu o mā tātua ki Aotearoa nei. Kia hau atu ai ki te marae ātea o te waimako. Kia tū rangatira kia tū pakiri au mō tōku. Hapu mō... Ngā tiro pani. Oh. Tūo hei. Mā ngai mō tōku. Mō tōku hapu mō ngā tiro pani. Kia tū hei kākaua anui mō tōku iwi mō te hoi. Kore pika ahau.
Tuana au ki te tītapu o ngā pai maunga a tararua. Heke whakararo ki ngā awa a rua mahanga. Hoi a te wakatapu a taki te mu kia Aotearoa nei. Noho haimaru ki te marae o kohunui. Mahi tū koroai rangatira o te apu o ngā tihini waka, ka tū rangatira ka tū pakarei au hei raukura mo o kuiwi o ngā tikau ngunu ki rangi tāni. Ko Brian tōku ngā, no reira tēnā katoa katoa.
I tūnei au ki te taumata o paniki, i tū taku wai ki te puaha o tōku awa o Waikare Taike. Hoia mai rā te wakatapu o mātātua ki Aotearoa nei. Kia tū rangatira, kia tū pakari ahe mō. Tōku iwi mō Ngāi Tihoe. Kia mau au i te korowai o tōku, tōku hapu o Ngāti Ruapane. I te takuai ki te poho o tōku whare tipuna o te poho o hine kura. Ko hamana hae.
E tēnei e ki te tamata o rangi tūmai, ka te tiro whakararo ki ngā awa o roa mahanga. Oia mai te wa ka tapu o taki timu ki Aotearoa nei, ki a tū rangatira ki a tū pakiri au mato ki iwi o iti kau nanu. Kia ora whiti atu rā taku. I tāku marā ki a te oriori. Tōma ki a mai tōku whare tipuna o ngā tōi wari. Ko ora mai.
Ka huri ki te waiata tuatahi o tēnei hōtaka nā Bella Kalolo, Macy Rika, me Magic, ngā kaiwaiata, ko te waiata ka manu.
Now, of course, like all real life experience story, this also begins once a polytito. And Happiness Stan, whose life evolved the ephemeral colour dreamy most, had his pure existence and this being in a deep jaw of the multi.
Eta, e wakate ai tauri, eta.
Nā koe bela ko lolo mo te ra waiata mi harora wa Briar.
I tēnei wā, ka whakarongo, ka mātaki tātou i tēnei kiriata o te whakāta Māori, ko Haka Freaks te ingoa. Ko tēnei te hotaka tuarima, no reira, titiro mai, areare mai ngā taringa.
There will be no popcorn pukana. Puritia o koutou pukana. Puritia o koutou pukana. Puritia, 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 hold. What is happening right now? Ahana te wana.
Haka free!
Haka free!
Hold, ah! That's the one. Rahiri, rahera. Hold, hold. Come through.
Give me the kapu. Kōrero mai, the kapu.
The
kapu. And the Nemo. Faster, 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 faster. Yeah, you gotta get a crack, bro. Stay in it. Stay in it. And out. Stranger things. Yeah, boys.
Bye, Niteko. We're taking the kōru on stage.
The state now.
It's kohu. But also it's lavender. It's good, it's on sale. You can probably enter the kaumatua section now.
Ki te kore e menemene me pukana. Ki te kore e pukana me menemene. Otherwise, Hinagu, nanga tini roe mata.
Oh, take it right out, auntie.
Piko ngaturi, change this attitude. Kei te rite, neki neki mai. Ah, oh, there it is.
10 burpees, now. How tēnei? Hau te hau, ko hinga te singa. Mai atua.
Yeah, I think the burpees was a bit too much, eh?
Mm, well, you know, a fit kappa is a lit kappa.
Oh, mana koe. What's going on here, girl?
5,000 steps, girl. 5,000.
E ti pata pata tina. Ai. It's okay. Ki runga. Ki raro. E mi kara haki ana
e nei. E mi kari haki ana e nei.
No, put that jacket on, you know.
Conference.
Okay.
Tēnā rā tātou e tēwi Māori. Ki ora.
Haka whee!
Tere
haka
whee! How was that?
He aha o whakaro mō tēnei haka freak. Ripika.
He tino rawe tērā kiriata. Ai, ka mātaki mātou ia te wiki kahare mai ki konei. Ai, he tino pai. Nā te mea, ai, I te mpai.
He tino, like, he tino hātikihi. Ai.
Kua māro ngā kaiako ki ngā tangata.
Tautoko.
And I ki te au he tino sloppy ngā pūkana.
Ai.
Yeah. Ai.
Pūkana koutou.
Yeah, me pūkana koutou. Pūkana.
Koe, ko koe kei te kāmira.
Pūkana cam, go. Pūkana cam.
Hare.
Hare. Oh. Pene, pene, pene.
Pūkana cam.
No, like this.
Go, show. Oh, I mean.
Guys. Back to te kaupapa.
Ka huri ki te waiata tuarua. Nā Rob Ruha, kai waiata ko te ingoa pō ngārā. Tēnā kata katoa. Tēnā koe, Rob Ruha. Nō tērā, waiata. Atāhua. No. Misha.
I tēnei wā, ka whakarongo ka mata ki tātou I te whakamaramatanga o te taikarikia. He reo rua, te whakamarama. I tēnei rā, he karikia rungonui, tēnei ko Deluxe. Hauora te kaikōrero areare mai ngā taringa.
Whakataka te ho.
Whakataki te hau ki te tonga, kia mā kina kina ki uta, kia mā taratara ki tai. E hi ake ana te atahura, he tio, he huka, he hau, ki he mauriora. Kia mā kina kina ki uta, kia whakataka te hau ki te uru, whakataka te hau ki te tonga, Kia mā kina kina ki uta, kia mā taratara ki tai. E hi ake ana te atahura, he tio, he huka, he hau, ki he mauriora.
He aha au whakaro mō tēnei whakatauki. Pērangi te tēmata, bra?
Tēnā pai te karakia. Nā te mea ka he pai ka horoi tō taonga, ka karakia ki te bless tō taonga.
He pai tēnei karakia nā te mea he reminder Te whakamaumahara me tautō wairua, me tautō hinengaro, me tau kui. Rebecca.
Ai ana. Tau toko ana ngā kōrero kua mihi atu. He mea nui te mahi tērā ki tō taonga nā te mea. Te tahi mea wai a te rākapu. Sanga tapu me tō.
Kanoa?
Ai. Te tahi mea. But, ai, tau toko ana ngā kōrero kua mihi atu. He pai ana te, te mau I te mauri, because ka maumahara koe. Ai.
He maha ngā kōrero me ngā whakapapa ki roto I tēnei karakia. Ai. Koe rā. Misha, pēhea o whakaro.
He pai te karakia. Nā te mea.
Te
mai koe, e pai,
he karakia pai te.
He
whaka.
Pate mea pai
o te karakia te.
Ngā kamau I te mauri. Nā te mea, ka mau koe I te mauri o te karakia. Te take, he pai kia hau. It's also because, nā te mea, I ako au I tērā karakia, I tōku, I te tau tōku māma.
Ka pai. Kei te waiata mātou I a arohatia, nā wairarapa moa nā tēnei waiata, ai. Ka pai.
Yes.
Okay, turn it up.
Te ore ore, nā waira rapa mō ana anō, tēnei kaiwaiata. Toru pā!
O te ore ore, ngāti hamu a te iwi, e mihi ne. Ko ngā tāue waru tāne whaka piri piri, mai o hare. Tā te kere I te parna e te whare ne, hei a hara. Ko te o haki a po tangaroa, arari nā te iwi e. O nā tarmo ana te tangata rongo rui, vai a rapa. Hine mata ki tangata mahine pui, a tā hua. Vai a te ore ore a te kata, ai ne mata ki e. Haunui ana nai a kapi ki te manga, e putaka. Kati tiro kara rapa naka no hiko, vai ra rapa. Kau pare ni kau te awa tuatahi, vai o hine. Vai a wanga wanga wai mpaua, arua mahanga e. Vai a wanga wanga wai mpaua,
koe waira rapa mō ana. Ke te kōrero ki a tātou mō te manu kōrero, Michelle.
Matter of fact, I standard. No. Manu kōrero. I te wiki kua hipa I haere te wharekura waira rapa ki te manu kōrero ārohe ki te awa kairangi. Ko ngā tauira I tū mai I te kura kaupapa Māori o waira rapa, ko Hakaraia Rongonui, ko Maika Tait, ko Maika Tait, ko
Luana Norling,
ko Luana Norling, ko Tafaki Robbins Crib, ko ko Ahau Michelle Te Pai. I I tai tua toru Ahau nā tōku Ahau no.
He aha tō kaupapa?
Tōku kaupapa ko te tino rangatira tangatia te reo.
Ai.
I pai I a maimai te tuatai engari I mama te rere o o ka kōrero.
Ai. Ko wai I haere? I haere koe bra?
I haere mata katoa engari o hanga no. Hori a hari Rebecca.
Mama tōku puku.
Ai.
Rūkahu.
Oh, but I haere te raku mā ki tō whare.
Ah, kei te pai.
Mā wīwī.
I haere a te raku mā ki tō whare.
Kōpū oro I pika. Kōpū oro reo Māori.
I tino pai te manu kōrero. I tino awe ngā kai kōrero. I pai te tū o Misha, I tai tō tonu ia. I pai ngā kōrero o, o Luana. I te kimi I tōna kāinga. Ko Tawhiki, te...
te kaupapa, tino rangatira tangatia te reo.
Ko Zach, something about AI.
He ko homework AI, hacker. He homework hacker, or he
ko Micah. I mahi kore o I te tino moio.
He, like, awha orite ki te kōrero o Zach.
Oli.
But kei te, ai, kei te pirangi a Micah te...
I kōrero ia mō...
A pilot.
Ai.
I kōrero ia mō ngā old school roots versus new school energy.
Oh, ai.
Ai, he tino pai tērā topa ki au, o tērā kaupapa ki au, mahanga maramatanga. I pai, o ko te mea tino pai, ki te yoku hoa I tū ki te kōrero. Koe rāno hō. Tātou katoa karakia whakakapi.
Kawaiata?
Kawaiata. Oh! I te mane. Oh, ka ki koe. Ko koe tino. Okay.
I te mane, te tuatahi o, yaha tēnei?
Hune.
Hune. Ko tō mātou hoa, tōna arī.
Ko te hiritau o tō mātou hoa. Ai.
Te kaumāwhā.
Kawaiata mātou ia hari huritau.
Hari huritau kia koe. Hari huritau kia koe. Hari huritau kia Michelle.
Te poa o te tahi o.
Hari huritau kia koe. Whānau kia koe.
Hei!
Whānau kia koe.
Hei!
Whānau
Micah, Michelle, Rafa, Nokia, Tahi, Ua, Toru, Fa, Rima, Ono, Fitu, Waru, Iwa, Teko, Teko, Ma, Tahi, Teko, Ma, Rua, Teko, Ma, Toru, Teko, Ma, Fa, Kotahi, Mote, Tepu.
Clap by.
Kakite!
Kia ato!
Kia ato katoa! Te ata whai o tō tātou ariki! A ihu karaiti! Me te aroha o te atua! Me te pepinga teitanga! Ki te wairua tapu! Ake, 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 amine!
Kakite!
Kakite!